baswate na bilelo nangirira ogena muzala ogena muyo sakule atosale na balala nangirira 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 omuwanguzi mukama akutule njegelelero emyakusinanya byonna mukama abimenyewo waliwo omwami gwenda bawaina musimi naye nga bambiza kwawo Soma bali basoma bonna kati batudde waka mube kikakyo mwe mwali abakusiranya bazima omutima bubo bayita kotya